Foreign Service Institute, Swahili Basic Course, Unit 120. Basic Dialogue. Dialogue for Fluency.
Utaanza kupika lini? Nitaanza hivi upesi nikipata kuni. Utapata kuni wapi? Nitakwenda msituni kuziokota. Huwezi kukata miti ya kuni? Ninaweza nikiwa na shoka na panga. Chukua shoka hili na panga. Asante. Na kamba ya kufungia kuni je? Kamba yetu ni fupi sana. Nitazima nyingine.
End of Unit 120.